mamá, mamá, mamá. Ukiwa mbali,
natamani, natamani ni kuone.
Usiwe mbali na mimi mama,
nirudi moyo wangu ulipone.
Ukiwa mbali,
natamani, natamani ni kuone.
Usiwe mbali mama, mama,
nirudi moyo wangu ulipone.
Tulipotana West D for a drink, sikudhani mimi naweza kukuplease. Ai, niko Ralph's atao, na weni manzi watao, ana kirangi ya tao, siwezi buy him around. Ana kizungu si Afrika, ni mlami wa Afrika, ana mwili kachupa, nilibaki kushtuka. Hey, hey Malcolm, amanji we were talking. Face so fine, sina words could describe. Sona stama ni kimama, nime tense too sana, ali notice akaanza. Did it really take long on the road? Cause I know you've been waiting over here for long. Not really, I was only for a minute, wasn't even that busy, I was eating this biscuit. Ha, 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 you were funny, ha, 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 please stop it, ha, ha, I really like you, ha.
Ukiwa mbali,
natamani, natamani ni kuone.
Usiwe mbali na mimi mama,
nirudi moyo wangu ulipone.
Ukiwa mbali,
natamani, natamani ni kuone.
Usiwe mbali mama, mama,
nirudi moyo wangu ulipone.
First of all, Nije the name. Who you dame? Anapenda play my games. Chiki vile saa, minapenda games. For real, lazima tucheze games. Nikipiti ya kakemes kiasi, lazima joni shikie kakundule. Kapitule, you know today you gonna learn today. Skinny J, money operates, and that's the way I'm gonna love you girl. When you drop it down low, you know I'm crazy girl. Yeah, you're my number one girl. You know that nakutamatamani kashata achari. We wajua ni mtamu asali kweli. Leo mimi ntalamba deep down. Nakutaka kafala, kafala nataka, unajua nataka.
Ukiwa mbali,
natamani, natamani ni kuone.
Usiwe mbali na mimi mama,
nirudi moyo wangu ulipone.
Ukiwa mbali,
natamani, natamani ni kuone.
Usiwe mbali mama, mama,
nirudi moyo wangu ulipone.
Kukutamani sasa vipi bana, si afadhali ni kuone. Chungua moyo sasa vipi mama, si afadhali univone. Na isiku otaka mone, magari pesa nyingi nyingi ndogo kone. Nipeleke tu pole paule, ndo moyo wangu usigome. Ha, check, na venye love sunny girly. Good truth, stopata once nda kubali. Na usi dhani dhani, jokes si funny funny. Na si utani tani, hezu ndo hale. Was lost, nigga, to ooh-la-la. Now me see that I need to stay the same. Who can it drive insane, nigga, to ooh-mama.
Ukiwa mbali,
natamani, natamani ni kuone.
Usiwe mbali na mimi mama,
nirudi moyo wangu ulipone.
Ukiwa mbali,
natamani, natamani ni kuone.
Usiwe mbali mama, mama,
nirudi moyo wangu ulipone.
Ukiwa mbali,
natamani, natamani ni kuone.
Usiwe mbali. Ukiwa mbali, usiwe mbali mama, mama.